adeeg cimilada qaranka ayaa sheegay in dufaan jilal samayn lahay ay soo gurisay gobolka habeenkii talaalada. Baraf dhexdhex ah ama culus ayaa la fileeyay iyadoo 3-7 inch oo degantahay Suulan. Sababta oo dufaanta jilalka ee soo socota waxaa jiray xaalado degdeg ah oo baraf ah la soo saaray beelo badan ah oo ku tirsan Suulan oo ay ku jiraan Sioux City, South Sioux, Dakota Sioux, North Sioux, Hinton, Norfolk, Nebraska. Sioux City Journal ayaa soo wariyay Axadii waxay aragtay wadarta ugu yar ee hal maalin wadarta cudurada cusub ee COVID-19 in ka badan 2 bilood oo ay ku jiraan 17 kiiso cusub. Maanta waxaa jiray 19 kale oo wadar ahaan ka badan 12,000 tan iyo markii uu bilowday cudurka faafa ee 463 dhimasho. Isbitaalada ayaa si joogtay ah ugu xajistay 53 bukaan oo ku yaal Sioux City labada xarumood ee caafimaadka. Taasi waa ku dhawaad kale bar rikoorkii sare ee loo dhigay 1 December. Xerka tijaabada ee 14 maalmood ee gobolka Woodbury wuxuu aad ugu yaranay 13.3%. Todobaad ka hor sicirku wuxuu ahaa 15%. Waqtiga la joogo waxaa jiray nus darsin degmo oo waqooyi galbeed Iowa ka saray xerkii 15%. Buena Vista County ayaa ugu saraysay waqooyi galbeed Iowa iyo lixad ee gobolka oo leh 12%. Saraakiisha caafimaadka ee maxalliga ah waxay yiraahdeen hoos u dhig faafida COVID-19, maskaaro korka masafadada iska ilaali, gacmaha iska dhaq, guriga iska joog markii ay jiran tahay, iskana ilaali shirarka aan muhiimka ahayn. Mid ka mid ah maamulayaasha Tyson Foods ayaa shaqada lagu ariyay qamar inta shaqaale oo qandarsa ku qadan leh COVID-19. Warshadooda dofarka ee Iowa ayaa sheegay in barkada xafiisku ay ahayd mid iska timid oo lagu talagalay in lagu diragalo niyada. Maarihii hore ee habeenkii ee warshada ku toola Waterloo, Iowa ayaa sheegay inuu hadlay isagu isku dayay inuu muujiyay in 7 kormare ee shaqada laga eriyay aysan ahaan dadka sharka leh ee uu Tyson tilmaamay. Tyson wuxuu ku dhawaaqay joojinta marahayaasha Waterloo bishii December 16. Todobaadood kadib markii edemiha qamarka ay ku soo baxeen dacwado dil kaldan oo ay soo gudbiyeen qoysaska 4 shaqale oo ku dhintay COVID-19.